tafuna gwe namala n'ekitwensi
n'engwaembenda
omugagga kyennina muno mu nsi ono wange yafuga mu bwakabaka bwa laavu nkola bibye ndi mumbo wa wansi tekiri ku kiki ekyo kyali kiri ku bikolwa sirwa ndabika nedda buliwe ntuula waali zikakkana omutima ebirowoozo
bisatakimuolitulo
Tambo negatemba kumutwe Newe mantela wali saba saba Umkuwa na yenga simu dugu biankola Wala yendeve venina Edo bukaka nange kinyini nobo ntwala Uno mubiri okore visanyusa Nebongeza kumula lango mekela ndio Baby doma wanunga Kawanunga Kawanunga Vinkwa gala wabirunga
Chiche chiche chiri mungalize jitende.